tele.
Tusiuane.
Tusiuane.
Wakenya tuungane pamoja, pamoja tuangamize ugaidi, pamoja tumalize ufisadi, na sasa tuwe kitu kimoja. Wakenya tuungane pamoja, pamoja tuangamize ugaidi, pamoja tumalize ufisadi, na sasa tuwe kitu kimoja.
Hebu tujitokeze tupigana ugaidi, usilete kwetu aibu. Hebu tukumbuke tangu enzi za babu, walivyo tupigana vita za maumau. Hebu tuachane nayo, narudi kwenye viongozi. Etukiwawa wote ni nani mutaongoza? Wachani waeleze, hata mukipuuza, amushua mutatimiza, amushua mutatimiza, yeah.
Pamoja tuangamize ugaidi, pamoja tumalize ufisadi. Internal security wanalomiwa, brothers and sisters wanoliwa. Them a kill brothers, sister, neighbors, just because of political incitement. Them a kill brothers, sister, neighbors, just because of religious incitement. We must be better, came together, no matter where we came from. Muslims or Christians, tungane pamoja.
Wakenya tuungane pamoja, pamoja tuangamize ugaidi, pamoja tumalize ufisadi, na sasa tuwe kitu kimoja. Wakenya tuungane pamoja, pamoja tuangamize ugaidi, pamoja tumalize ufisadi, na sasa tuwe kitu kimoja.
Wachani wakumbushe ni wengi washamalizwa pale tu Garissa, nikikuja Mandera ni wengi washa uwawa. Tena tu kinyama, jomani nani uma, sina moyo wa chuma. Machozi yakinilenga, fikra zikinitesa, ni wapi tutawapata wale tuliopoteza. Enyi tu wa Kenya, heri tujitokeze, tuwe kitu kimoja, tuwachane na vioja, yeah.
Wakenya tuungane pamoja, pamoja tuangamize ugaidi, pamoja tumalize ufisadi, na sasa tuwe kitu kimoja. Wakenya tuungane pamoja, pamoja tuangamize ugaidi, pamoja tumalize ufisadi, na sasa tuwe kitu kimoja.
Yeah, Wakenya tuwe kitu kimoja. CD man, alongside Jevik, Hi-Hat Music.